Thank you. Hata kwa upande ya wanawake Yesu nzuri Kinga ukimwi na maradhi mingi Hiyo ni bali Kinga liwe
Thank you.